happiness in love makes it stronger, but true love never lasts. Rick Vibes alongside Ocho Richard. Sound it!
This record.
Rick Vibes say!
Kama napenda viazi, dawa ya mapenzi ilikuwa na wewe, mimi kuna pesa unanipatie mapenzi. Tuzi wandeka kumazi, agaru wizi nkaba kajeka lingwa, mko mchwezi. Agaru hanga baby, oje nyonyozi.
Super sema upenzo wangu ninakuomba rudi nyumbani. Watu wangu wanasema sijakupenda tena. Mepoteza mali zangu kwa sababu wewe. Majito ni mbaya, tujihadhari na watu. Mimi ni huruma se. Ha
ha ha.
For the rest of my life, because I love luck, how I love my mama. Ninkundanko kulio bulone nyam, oinama tama malunji, nkoli nyanya. Obulunji vgawe, nivunga misebe hama. You're good, I love you, like music and drama. Ninza kutualo mukolebe, tata na mama. Yo, tata na mama.